lerumde Afrique nde ko buri milyoji teme tati sukabe kanyi engon le dati di. Michite den wide nyaw coronavirus no wori no be do sukabe ni tan njopira ebe faratiji maudi. Yoga ima uko li tiwide anapamini jati kona iri bangal dati kandi nangede ko. Kona iri bangal no oro nyaw hani tedirede. Heli fungon no dido dati. Hotu jomu hain tabade. Yoga ima uko li tiwide ndepa mifawirifi le chuti fupa man chabunde lotira jude mudu en. Wapwe duko li tiwide kwa wiafati jama wapwa dindira ko honno pe nani rile teleji dino nom yungundi eyarde. Yoga ima uko li tiwide donjo tifu sotawi chabunde anongodi imbe elban lotira jude mudu en kanyundre pa man lotira jude mudu en. So wana adu wala fu kwa mbawi. Wapwe ima uko li tiwide kwa nairi bangal sudude hinere mudu bengala kali sisa kope choda. Ya do kutte kande nautirede watu jono ko mbawi tan yo nyaagaade daño ko be kibi seeda yoga e pelle kuminide kabar hakkeji sukabe le leedi meden di koliti widan andini o do golle jaati do bomako do yoga e sukabe ni tan njopira wakande studio tamani noddi suudu ministre humnidu kabar robe sukabe kanye galleji le leedi meden di be koliti widde tan gonde yaltinede do hen faabe keba kaaki ko be do sukabe kani teedirade ko nayri bangal UNICEF e mbiidata no gonde yaltinede do hen e gonde hokkude sukabe hakkilaji lobbi kanko noddirte do Moussa Sogoba goto gollo le ndedo fedde o widata dibe gonde yaltinde nyaloma hande no yo famminde be do sukabe lotire wakkati fu juude muden chabunde tinnodu tabo dati kala di nyaloma hande ko nayri bangal homo fu woddo bandun tagal mu do wiibe gonde gollidinde e humnibe kabaru cellal kanye lamu gondo le leedi meden di horbe gonde wadde do majjun e gonde faabade be do sukabe ko nayri bangal no kanye hibirde labal sukabe tinno battito wakkati fu ko nayri bangal cuudi dogotoroje kanye yimbel hanbe faabade dum en miccitede widde le leedi malindi yimbel wombe o do nyaw ya e mudun en